webali kujja kuuliza mawulire go wano ku mukutu gwa website
Mindset Media Radio.
Mwena batuliriza wano ku Mindset Media, ekiseera kya fechino chetulimu, kiseera kya daladala ngera oyina okumanya nti kino kiseera kya kungubaga. Tuli mu sabiti 3 ezo kungubaga. Ngawe nabagambye era nga mbadde ngamba nti ekiseera kino kyaleeta yanga kyali munnyo ebintu ebiwakanya Katonda. Oluvannyuma ennyo ne kifuuka ekiseera ekyokungubaga, ekiseera ky'okwenenya. Lwaki? Lwakuba kyajjiranga maama wulira amabi, kyajjirangamu ebintu ebibi ne bikema abaana ba Israeli, ate ne bituuka ku ntikko z'empisa embofu mu maaso ga Katonda. Mu kiseera kino njagala obajjukiza nti abakesi 12 Moses be yali asindise okugenda okketa ekifo kye baali bagenda okutwala ng'ekifo Katonda kyasuubizza abaana ba Israeli. N'abakesi abo badda mu kiseera kino we baakomerawo, baabeerayo ennakwana ne bakomawo mu kifo kye bagenze okketa, ne bakomawo mu kiseera kino. Era ekiseera kino kigwawo mu June ng'egwako July yao woba ogenda mu August. So uliwo tuka mu June, July, August. Jukira tuba tuyingidde mu kiseera ekyokungubaga, ekiseera ekibeeramu ebikolobero ebingi. Era ekiseera kyenjagala okujjukiza nti abakesi 12 10 we baakomawo ne baleeta ripooti embi. Nga kitegeeza ki okuleeta ripooti embi? Kitegeeza okuleeta amawulire amabi. Era Katonda bw'atyo mu kitabo ky'okubala, soma ekitabo ky'okubala 13, oyinza n'okusomera ddala okuviira ddala ku lunyiriri olusooka paka w'ogenda ku lwa 3:2 oba ne weeyongerayo ddala awo. Bonna lukwata ku bakesi nga bakomyewo, naki ekyagwawo? Baleeta amawulire amabi, amawulire ago amabi ne galaga ekifaananyi ekibi mu kutegeera kw'abantu, mu ndowooza z'abantu, mu kufumintiriza kw'abantu, n'empulira kye tuyinza okuyita emotions z'abantu. Ne zibeera nga emotions ezo baazikola ne zitandika okutya, ne zitandika okubeera nga tezikyayina ssuubi, ne zitandika okubeera nga tezikyayagala bye ziwulidde, lwakuba we zaawulira energy ey'okutya, we zaawulira empulira eyo ey'okutya, vibration eyo ey'okutya. Nezigamba no, nezisalawo. Aba abawulira n'amatu gaabwe nga bawulidde ripooti embi, ne basalawo okutandika okwemulugunya, okunyigira Moses ne Katonda, ne basalawo okutunulira plani ya Katonda ebatuusizzaawo nga teyina makulu. Kwe kusalawo ne bagamba musema kati gaabwe, lwaki tetulonda ate omuntu atuzzeeyo gye twava? Lwakubona Moses ne Katonda, Moses byatugamba nti Katonda atugamba tebiri makulu. Abantu ne beemulugunyiza ddala, abala ne bakwata n'amayinja okugezaako okwerwanako nga political movement eyerwanako okuva mu plan ya Katonda. Katonda n'anyiga. Era bw'atyo yanyiga olw'okubanga amawulire amabi agaali gazze mu matu g'abantu ne gabakola okubeera nti bawakanya plan ya Katonda mu bulamu bwabwe, n'okuwakanya omuntu ayina eddoboozi eryali libatwala, eribaluŋŋamya, eribatwala mu nsi ensuubize. We batyo ne batandika okwogera obubi, we batyo ne batandika okubeera abantu nga tebakyayagaliza, tebakyeyagaliramu ebyo bye balimu, tebakyeyagaliramu ebyo byetolodde, nga tebasobola na kujjukira birungi Katonda bye yabakolera olw'okubanga ripooti embi. Njagala okujjukiza okubeerawo kwaffe kuno ku nsi tubeerawo na mawulire ge batuwa. Era ky'ova olabanga ebintu byonna by'ogula gaba mawulire. Either olugoye ojagenda olugule ng'olwagadde lwakuba wali lulabye mu kadduuka nga lulabika bulungi kalango, olabye wali waleese amawulire. Either oyinza okiraba ku muntu ng'alwambadde n'akukubira akalango k'olugoye olwo n'olwagala n'olwegomba, naawe n'ogenda n'olukola ki? N'olugula. Kati okusinziira ku bulamu bwaffe n'ekifaananyi kye tukuba, ebintu bye twetaaga bye twetuusaako, tubyesembereza lwakubanga kiki? Mawulire. Amawulire ge tuwulira abantu abaogera mu bulamu bwaffe. Gwe lwaki olowooza programu zonna ezisinga ze baprograminga ku TV baprograminga nnyo amawulire agaleeta ebintu ebyonoonese, agaleeta obujeemu oba agaleeta abamenyi b'amateeka n'emisango? Lwaki? Lwakuba gye bakoma okuteekamu amawulire amabi, naawe gy'okoma okutya oweeyongera oggula n'okukola ebintu ebitali ku mulamwa gwa Katonda lwakuba ripooti mbi. Era Katonda we baabaleetera ripooti eyo, abantu ne batandika okuvisualizing, okulaba vision mu maaso gye balaga Katonda gy'abatwala nga tewakyali mulamwa. Ne batandika bo okwetemera empenda ezaabwe mu nda zaabwe, mu ndowooza zaabwe, ne batandika okuwakanya Katonda nga we beetaaga omuntu anaabazzaayo oba omuntu anaabatemera empenda ekkubo eddala erinawakanya ripooti gye bawulidde. Ensi Katonda gye yabasuubiza, ebirungi Katonda bye yali yabatwalamu, nga tebakyasobola kwesiga Katonda lwa mawulire. Media ebintu bye tuwuliriza, wobo ya gala kula kula na mchisera chino tusisaba nitugama kama tuliza nyama ulide aga taliku mlamwa ama ulide aga emiziki ama ulide aga vamo filimu ama ulide aga tu yamba kubera anti tufumintiriza Katonda kubera anti
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako eddoboozi lye mbadde muwuliriza lyaposo Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endowooza Change Mindset Magazine